wax u qofso ee una ansuufsan ha biyogase wal ha hiri aragdi ama sida meel immigration kan oo kala meel jabsadeen aragdi way buuha diskowidin ii walaan mooskan la dhakee weele dadkii lan walba guru dhisaa una gurishii hortiis kaliya moos soo saari biyogii way basta toos ee qabaaraha ina mas ansaarinina waddadii umadu maraasi oo ah laamigi hayti yasuuba ahaan ansaarinin saas daradiye biyo in meel maraayn lan suubi wadooyin shalleedaan lan suubi oo lisgudbi yalla fada gaamowada jirba walka gooyaan la ra inii una dabaatada ii walaalna saaran way boogaanteen ku banu inii una aalam email leef fiirina ma ah xeer wada jir ki ganacsadahaada ki bajaadlahaada ki baawreehaada iyo heldabaanhaada iyo ki wasiirhaado way ba osaday inii buundadaas qaabki lan ku hortaga fadi la ka ka hooliyana bilaawni insha allah way ba walay geek lu ku bilaaw inii isbeddel lu ku dareemo doono maleeya hal wada shaqeeyo gaamaha isqabsadooy intaas oo cusuday waana umadan sheega
gudoomiye ma diin waxa ku toobnaa dhiniga boondada ee jidkan amankiisa soo burburay ma dhawayna inkastoo horaagna lan eri galmo wada jir ee wal ku gooyeen dalna dadkii hormarsade may sababi in dadka degan xaafadan wada jir gaar ahaan oo jidkan burbursan in ay shaldeysanadaan
maya dadku way baan baahniin walaal runtaw dadku way baan baahniin wacyi gelin ee buraarijin aan baahniin buraarijin tin insha allah ka gudi jarna wadadan dheer dhismadiye maamul ee gobol ee degma dhamaan wal hasku wada rahi qaabkii lan dhisfadii injineer si raadiyahay taas too garsoon ma eeta banaanka taaluu balungu nahta ka dhajarantu ma ishan tii ila labaatan shay ni bilaawdo filana laakiin walaan ninka muhiimsan way buu burburki biyaha buundada injeesiriyu buundadaas intii goor goor eeta hamiin bamiinkan ka dambay hore aan goohayt baawurti ishila ku kooy meeli dalada hayti gudoomiyaha gobolka kooy gudoomiyaha degmada kooy damaan maamulka lan kooy nimal argaw jibaab degdega inay ku bahaasi ya falada bulshada way baka gubaabiyay wadankan iyo buundadeen iyo magaalada inuu shalgonama ah haafad dhanaana walaa un ka hadalayna faafadeed ya bulshadeedu way ba fadaana hadii ilaahay ar isbeddel taabado kor inuu ha ku saarna buundadaas ya qorsheysna ya waana faladaana.